tamani Alhaji Malifu.
Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde aljumare noga e juli uro Oktobre jena yamde suki nder Maison de la Presse bomo ko jitti non do kabaruji du yumoro way gal kon ko non dertedo gagne kanto wonto buggi jambe to. On a little Sahel, the kind of bully did the Ked Adnar, looking a fire to a fed the city. I wanted one on any idea. I mean, bottom up on a team on a Kenyan or Pomokodo. You enter a Kenyan and the Yimper Yutnova Kabaruji on foot, you want to join me Nairi, Bangal, and the Kesset and Guri in Yellow Mahandu, who want their way to the Gully to kill the Wuri. Kanko minister kumini do kabaru woti jili leedi ni kanyo fayoto lamido feddi esnde kenyen be jihi be jewto yi nokkule goddo antordo yubbo yinde woti di wonde jewtede nyalawma hande o bi wonno sembe kabaruji dimi jugini o do bette hande di bismillah modon e hedaade kawrital hakkunde leedi el sahel leedon timmi kenyen do bomoko do dum woni alkamisar nokkuno dirteedo ecole maintien de la paix alou blombe don do woni do boto o wadi le majjun halaji di jowiki no leedi el sahel de kan gollidirde e kedde adnaaru ndu le majjun be bi be ngaran yaltidido do hen dati no be kan gollidirde e leedi el keddide kanko don ablay joppo holli tiwide halaji kewdi kala ma tono golleji mo don anni gollede kedden dum woni mamadou sama seku
muudi yelaji di jowi non do yewtagol gollidal hakkunde leedi fewde alhaaliji kisi kedun jogtitaade gollidal CEDAW Union Africaine keddana docteur Birama Afoli kedjado haala kawrtal ngal
promouvoir
hinaade habbo brondaji chatudi e tour siagal le Mali ne amunya wadde le gollidal hakkunde AS e CEDAW atenda hakkilo sanne yopitere le yawara yimbe le gineji mum en sembinne gollidal bangal denagu le sahel ngel yaajinde gollidal le dudde yiruude rentude gollidji di onze ngaji e halna en li odo alhali e welter nyanyal dido yilaji njettama sanne wonade kanko ministre kumni do gollidal hakkunde leede mu Mali Ablay Diop holti kasin pelital leedi Mali ndi huncani hore gollidal nafa mi nafe
vous avez dégagé
huncani hore nafaka gollidal kasin ne simbinde holare hakkunde gollidibe kanono e le kabaru talifa leede sahel IS pelital amen huncani hore sahel kolido yirudo pabotonde den do sabe mudum mi jogtoto dum pital amen gollidal turigal do holare e famondiral ngawidi do sifaji meda mi tan wiide ngarbe kawrtal gal dum no dardi diplomatie le SASD ardinde nibugol usine ngaji on cangol hore yirwer kabaru kebe kanyam hebugol golle hayabe betino wode dum no bernde gollidal mabbe leede godde
dido kabaruji fan wa hebe do beme amande de kanya compte X sijo tamani wattu joni ande kessede dum wonti e waylitade sanne yoga e journaliste en be do non gondi e nawtiraade dum non dum worino dum e tade fu wobbe kollitiwde gattana hore maada hakkille sanne sabide ande kessede sa jeyno dum worri ko nafata furdu ko torratu ana wodi Ali Sisi
leede amendi nantinobe kabaruji hewbe kanyo enka ana nawtoro ande kessede be noddirta intelligence artificielle e le golleji mu'em jagine keita ardo journal goto bamako do
l'intelligence artificielle
nyanyal ande kesse ne faabo sanne e der golleji ine faabo amin bangal kabaruji beydare dum gedde godde ne ton der mudun eden baawi jawtaade kabaru foto ngaji kanyo e video ngaji e ko nande mun ngallo nyanyal abada wawa lomtude bani adama bangal golleji kabaruji ko nande
des informations
odo hakile ka ana jabana kanko mudibo fofana o lamido walde yimbe lon juttinobe kabaruji do beme ande to leede amendi o monarda journaliste embe buri fu puddube golde o hore jom fanda ko nawtirto intelligence artificielle o
l'utilisation de l'IA a des limites
kadine golirde nyenyal gande kesse wakati joni o yimbe kewbe ne mbiya nyenyal gande kesse ne wawi majinde golleji kewdi min ka cikkumi nyenyal gande kesse wawa mi jade honono bani adama so doko kabaru keso wadi nyanyal gande kese ko gollirtita o yirwata e der golle makko hono hani wadde ni
ce journaliste ne sera jamais formé
hono ande kese fu intelligence artificielle o do nafa ana yimudum won ko o wawa wadde faratiji kewdi du ana hem nawtortobe dum be tam andi jonka hono hani nawtorade dum
do kabaru di puddat do me halni on wiiti dum won kanko ministre kumini do kabaru woteji leleti mi dendi kanya fa yotto yo kumini do kabaru fedde esnde kenyen be jehi dum won yoga e nokkule do yubo yindo on woteji gonde jewtete wattu jono dum nokku no dirte la fie bugu kanya fa jottoda manyam bugu ko ni fa na mudu fa pamto no golli di gonde wadir leede do nokkul be pamodu tiida laaji ko wonde hebede tono fa keben famtar kedden Ali Sisi e Jenaba Diallo
yawtagol yubo inde yimbe lo gotto be hitane fu golle mudum ana wadale leede amende bande go o lewru octobre yaade chapantati go o lewru décembre maître mustapha sissé kany woni lamido fedde ne noddirta autorité indépendante de gestion des élections woni age o wi tanugol koyde yimbe le wardo wadde on do golle anabili e golleji pawidi e darnugol lamorde kessele lidi amendi
nous avons vu que les partis politiques
yimbe pelle politique e yimbe dineji noddama fedde age nde ne wondi e yewtade no golleji di ngori yimbe ne tani kayde sanne ko lati sababu mun no lamorde kessende didi
et c'est ce qui est en train d'être fait
fandugol saluji di fayoto rafi hebugol kaki gollirdi yo yogay tiddalaji di yimbel ngadobe dido golleji wondi fewde mudum ministre kumanido hagiterale leedi amendi don general de division abdoulaye maiga bami adi wiide jogalal waram hebenel dido tiddalaji
no plus autorité tien parce que le
retour kobe ne gondi wadde ko be bawi fof yalla lamu dow saria ne wirfito tagal ko fedde jo ina ne buri dubi didi do beme andeto ne don wayi satinde to wotatatu famama wonko fewa ni e dido golleji fedde wonde darnama ha hokka jabuuji
jawdi
fade mako timinde dido adiji wajibe juude yimbel ngadobe dido golleji ka tawre munyal
wattu jone ndiaran nokko noddirte yorosobe ko litiwdi yimbel wonbe le ngendi noddirto makko ngo fanjotoda chula kanya nokko noddirte dum munga kanya fanjotoda nokko noddirte janjegela wiambe pabiramo ton hono moto ngaji ko tati di chu dogotoroji ngon tonde kanya ko kaddi do moto ngaji ko ni fana mudu fa jewto yalla no be kanna be ton nyawbe kanya fa yotto robe le jibinabe yalla be jafina golleji mudden wabbe wodo gollo fedde wonde le leedi medeni do wonde noddirte isaidi sannu mabbe do noddirte waddu jono kenya nyata
tamani projet mo fondation irondela do malido e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
wattu jono yowtere meden noddirten don dossier de min garan fillitade o do kabaru ko nayri bangal no wikaaji den gonde wadderde nokko heewi jagotobbe fu ngatti don camera ngaji le nokkule muuden nokkule ciudo gollirdo tan dido camera ngaji anan goddi wakkati dido tan le galle jaati don wattete wakkati ji sobe ndi hono ne paamay naaw ne mo cikkiti jaati gujjudo dido video ngaji taw don le beme ande to don ko nodder TikTok kanya fa yeto Facebook e ko nande muudon ka do tayde fu hollitam wiyede won sariya ko won le hen hono dido sariyaji ngori tam neddo ana wawi wattirni dido camera ngaji neddo ana wawi wattirni tan video bingel adama do beme ande tona fa kebe famtare ngare kede ko mumini se debbo ali sise poni do henna
jo inde camera le boutikaji mon yo wajibi non joni e hakkile jaagotobe hewbe be mila wiide yo dabare ndena gulobbo non
camera inflena
camera o ka na famu dum ana mawni san kiliya embe ngarobe yoga e mum ana wawi wujude jeyo ka fu atawa yimbe ngadobe jami ngarmi to mudum ana heewi gujjobe ana wawi tawede kaaki ma yogaaji du ana wawi yaltude le boutique ma tawe a hakkilayi so a ƴeewi image ngaji di tam ara wawi andude hono du yaltinira homo yaltinira
soni be mila wiide be kebi dabare lobbo nangude wiibe sariya kay anadu nawturade dun yo dum holiti wiide Issa Meila Traoré horejo martingol kabaru gollirde humanido renugol batakiji yimbele
en cas de flagrant so won nangado ana wujja police m hani haltenede dum no yawi kambe jeyi holitide lawol kangol jokkel jong fa lugagol wade bangal mudum kambe tan woni jamiraabe jogade e nawtorade dido image ngaji jom boutique na dum magasin hana fe yiltinde do beme andeto dido foto ngaji na dum videoji
be tabbay sariaji mun ana mbawi jukkede andini wiide Ibrahim Ben Mamata Touré duke ande kabaruji saria leedindi
yeltinde do beme ande to dido foto ngaji na do videoji tawi a yamiraka yo yeddugol sariya irude to yimbel ngadobe dum yimbel njetebe hembe so wanani jugement mu em wadi so tabiti kambe kabe wuibe fay hune holiti tawide ele sariya ka be wuibe
an hani an don wiide le leydi mali sariyaji anna do kabaru jo ingol kamera yo dum holiti wiide Ismaila Traoré horejo martingol kabaru gollirde humanido renude batakiji yimbele
kaw me so aju ine camera nokuma wan lawi de kanda jokude wajibi camera o ju inta ke to heba fu o hana du ju ine do fewtine yimbel gollobe wakati fu so aju ine camera to mada fedde ne be nuddirta APDP lawi de holiti di wajibi kina jokka du
APDP
rafita bu gollo sariyaji di ana wawi lata de sababu jomu udde ndeno ana hani be nawtoro dun e hakkille
wattu joni en kala hono kabaru no sijjo tamani wonde yoppirde numéro mudum keso odo numéro amen keso min biyan o moni odo bawi noddu demo kala ko bawdon woytade kala ko darton hono sijjo tamani fu kala ko kan don hono hokkidde na hakkilaji lobbe ko nande mudum fodo bawi noddude odo numéro o ngadan chapande jeddi jeegom chapande jena e jetti chapande joyi e jeegom chapande joyi e jeegom mi filliti to do odo numéro o ngadan chapande jeddi jeegom o ngadan chapande jena e jetti o ngadan chapande joyi e jeegom ngadan chapande joyi e jeegom kasen fande diro kabaruji fan ba hebe don do numéro amen mo noddirto do service kuno fu no ngadan 37321 ka wajib sina taw on facebook no ga credit card e telephone modo o ba jeefi no ko nandir on do e sel yowtere meden de an wodi wassalam wattu jono ko wi'a cuud ecole li udditite ko be bi hi odo wattu mo be daddi le nay lewru novembre dan heddi hendu nabay fa handen du be kolliti wiide cuud ecole di en joppite le majjun be bi cuud ecole di joppitite du solan do jabi fa ci dum woni jande l'ecole fuddita le leedi meden di wattu jono nokkule do tawa yimbe be kasaraaje kammu naati muuden de do nokkule laamo holliti dum waran mo intinel le ko watta ko suka be jango wonbe tombe don bay nabbe le nokkule goddan ton farde di do cuud ecole tilide mo intinede suka be hono fu be gonde jabbitirade odo kabaru fa kebe famtare ngare kede ko momondo samasiw ko ali sise poni do hen
wattu musugabe lekku jogabe na heppani fuditingol jandeji di wobbe ke hulsi ngalla fe yakawere hinnadi di jandeji be cefike to bamako e kede leedi ndi
je suis pressé de retrouver
min kamé de heppani san bantu gol école ngol mi di yidoyde on robe am classe goto min kadraki ham kasen ka fe heppere gonnone amen fewre fuditingol jande min ka chaldi am watana fe jande ne min sikita ki fe jande ne waram fuditinde nay lew novembre
na dali mara goy golbe tali kat
an hani ko be anda wiide kambe woni jikke leedi ndi pat fe tata mabbe mbata bangal ko golla ko ngorno dango woni ko suudu bartidu sukabe wadi fewde e sukabe le koy mali keddana salimata traore kanko ne horojo parlement des enfants ngalure bamako
deja aux enfants
sukabe ni miden jelono dum en hitane mudune ne be ngarta wadde mudum jande nafo so jande ne bantama ne le novembre mu kay ko nafa mudum woni juda min ka sanne ni woni be tinno yella ko jangete to ko be keban nafa mudum yella be tawe e dadon jurgol ele ande chagal leedi amen di hore edo andene fu wakat jom be bawi janginele dum yalla kambe dum ilu heba nafude be jangu
chose grande mais
sarabe gonbe to kay sikasu bamako mutti e tumbutu memi hala uritingol ido jandeji di to wonno holi be edun lato wobbe kay bihi hayban tafunno kabar mudum
avec les inondations
kasaraji mata di le tobo hitane hikaka ana tidno jandene fuddita ele wakat mo kolitino gouvernement o bami dabereji kewdi dungu o dum e badi ke timmode mudum wala fu ko minen kami andani bangal antijugol jande min tay ko tobe ni so dum hebi wadde ka welam men sanne cukabe boy juudi mi e mili nay lewru novembre ndu ka be ngaram fuditide jande
sanon mena dunka sewuka kalanke
dunke en jandeji hultibide ido wattuji di jande wala di yu forati modo fewde e sukabe lukku yogabe den no be darra kala kumni be ko barli kol wattande hakilo on don nuku o yala jandeji di na pewa kettana docteur murke dambile o dunke jandeji lullido pedagogue
le plus jeune
pandube mabbe ana ya wigitide sanne so bami fa vacances de juuti ana tiide juut mabbe du sanne be baa fuditide jande hono heddibe saarabe ana haani ko wattana hakkile sanne sukaabe le on do wakati mo ngatta fi hunde juude ana haani do yimbe le fu ngado be imadaraji bangal jande le leede amendi we do dira juude yalla ido heba fuditide ele al hali mujudo fa wakati be tido amen o ka wonno way wadiran yalla na hewte
suudu batidu sukaabe dun don taba be dar lam ko be wattande hakkilo sartiji kala watu su bantina watu jandeji di kedana fa andi salimata traore horojo parlement enfant ngalure bamako
trouver des solutions
fi de dabereji yalla yimbel be ndiamaji di yaltini le galleji mu em gondube hodude chuudi le college di le nyalama hande o an hebato wona kanyu em dabereji do fi he yalla suka be nyande fu so jande fuddisi ka tawa be bawi jangude no be jidiri ele sultere dum so wajibi kina dum bantine kasen do fati be doma fa yeto leri ngaji sera tam su bi kolita dum sabi do yottinan torda san sukabe kepube san ni kanyu en ka fewre bantu gol ecole
c'est tout ça
mitin wi den darama academy ngaji fide dabare holde ndokuji sukabe lukoy mbawi nabedo e mudun dongal utingol ecole o nyande 9 novembre 2024